ngiyizwayo kulende ngiyizwayo yini lento engiyizwayo kulende ngiyizwayo
ishayetizwe
kwanamago makelwane banamago.